Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday in dalkeedu uu u baahan yahay qabashada doorashooyin xilligooda laga soo hormariyo oo dalka ka dhaca, waxaana ay sheegtay in ay maalinta berita hortegi doonto baarlamaanka si ay u hesho kalsoonida in 8da bisha Juun la qabto doorashooyin guud oo dalka ka dhaca. Ra'iisul Wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay maanta xafiiska 10 Downing Street waxa ay sheegtay in dalkeedu u baahan yahay doorashooyin guud oo dhaca xilligana loo baahan yahay in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan.
Waxaan shir guddoomiyey golaha wasiirada. Waxaan isku raacnay in dawladdu ay ku dhawaaqdo doorashada guud in ay dalka ka qabsoonto 8da Juun.
Cadaadis badan oo ka imanaya mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga talada haya ayaa ugu dambeyn ku qasbay Theresa May in maanta ay sheegto in ay ku qanacsan tahay in loo baahan yahay xilligan in dalka uu doorasho galo, kadib muddo bilooyin ah oo xafiiskeedu uu wax kama jiraan ku tilmaamayay wararka sheegaya in ra'iisul wasaaruhu ay qorsheynayso doorashooyin guud oo xilligoodii laga soo hormariyo. Waxyaabaha ay ku doodayso ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxaa ka mid a in xilligan baahi loo qabo dowlad xooggan iyo hoggaamin uu dalku yeesho ka hor inta aanay furmin wadaxaajoodka dalkeedu uu la yeelanayo midowda Yurub. Theresa May waxa ay sheegtay in haddii aan la qaban doorasho guud ka hor sannadka 2020 uu dalku galayo xaalad adag. Kala qaybsanaanta Westminster waxa ay khatar gelinaysaa in aan karti u yeelanno guul aan ka gaadhno ka bixistii Britain ee midowda Yurub, waxaana ay dalka u horseedi doontaa kalsooni darro iyo xasilooni la'aan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu baaqday axsaabta mucaaradka inay taageeraan qorshahan, waxaana loo baahan yahay si qorshahani uu u hirgalo in 3 marka loo qaybiyo baarlamaanka 2 ka mid a ay taageeraan. Maxamed Ibraahin waxa uu ka faalloodaa siyaasadda dalkan Britain. Waxaan weydiiyey fursadda ay xisbiga talada haya ee dalkan xilligan ka dhex arkaan doorashooyin xilligoodii lasoo hormariyo in dalka ay ka dhacaan.
Arrintaa si surprise oo aan la sugayn maanta u announce gareysay waxay tusaysaa inay gabar siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsan oo la taliya inay la joogaan. Saad la socotid waxay ku jirtaa waqti honeymoon period layraa, waa waqti maaragtay iyada ay caddaysay in ay dalka hogaamin karto. Gabar dhereegdan ay ku guuleysatay home office-ka bay ahayd. Home office-ku waa meel dhibaato badan, marka gabar shaqadeeda ka adag ayaa loo yaqaanaa. Marka waqtigan haddaanay ka faa'iidaysan, waqti kale kama faa'iidaysanayso. Taasna waxaa keenay qolada mucaaradka ee Labour-ka kala daadsan iyo position-ka ku jirta markays aragtay waxay tiri golden chance-kii ku dambeeyey weeye.
Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa war saxaafadeed ku sheegay in uu soo dhaweynayo go'aanka ra'iisul wasaare Theresa May si fursad loo siiyo danaha inta badan dadka Britain. Laakiin isla xisbiga mucaaradka oo kala qaybsanaantiisu ay tahay mid muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u muuqatay, waxaa la isweydiinayaa guulaha ay ka gaari karaan haddii doorashadaasi ay qabsoonto. Maxamed Ibraahin ayaan weydiiyey mar kale sida uu u arko in xilligan xisbiga mucaaradku ay guulo ka gaari karaan doorashooyin dalka ka dhaca.
Imika sida ay xisaabtu sheegayso, marka predictionka laga hadlo iyo waxa laga qabo imika Labour inaanay u diyaar ahayn inay maamul la wareegaan, wax codkaasaa miidiyada ku jira ummadda ay og tahay ilaa ay iska bedelaan mataqaanaa qofka maamula ama leadershipkooda. Marka taasi waxay fursad siisay inay maanta Theresa May go'aan goosato anigu campaign adag bayn galayaa oo Yurub baan mataqaanaa negotiation iyo gogorta lala gelayaa. Marka anigoo ummaddaydii wata ayaan la fadhiisanayaa nimankaas oo mandate 5 sano haysta. Conservative waxaa u xumayd iyagoon deal Yurub laga siin oo ay ummaddii frustrated noqotay ay ka cadhootay in marka election loo yeedho conservative-ka dan u maaha, laakiin waxay dan u tahay inay 5 sano imika dhammaystaan ay arrintani hoggaamiyaan iyagoo kalsooni ummaddii ka haysta. Marka Ashley maanta waxay ciyaartay waxa la yidhaaho political blinder, ninka markuu kubadda gool qurux badan dhaliyo siyaasadda kale lamid tahay.
Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee conservative-ku uu u arko xilligan waqtiga ugu habboon ee kalsoonida dadka ay heli karaan, isla markaana ay guulo ka soo hooyin karaan doorasho xilligeedii laga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, dadweynaha Britain ayaa yeelan doona go'aanka cidda hogaamin doonta dalkan Britain. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.